kesho navuri tondo. Niwaweka poroje nifitie mkono. Urango sanitapa na pasta wa mchira rasta. Muri ye moving which is the main character. Ukilirata
sina kasiri mama. Tu sera toujours parmi mama. Sina dosire mama. Tu sera toujours parmi mama.
Garoto.